ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda mu 104.3 mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru wese atwa kaburungu radio yacu rewa akaburungu com mwiyoneza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi ya Amerika muri kumwe na Federica Nkundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ni muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kwa mutabu batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga mu kiganiro cyo munsi turavugana n'umukuru w'urwaruka rw'Abanyekongo mu bwoko bw'Abatutsi avuga ko umugambi wo guhindura izina ry'Abanyekongo wo mu bwoko mu ntumbero yo kwitandukanya n'abandi Banyekongo. Izina rishasha bo Banyekongo bavuga ko rifatiye ku muco n'imigenzo byabo ni Abanyemera. Umutumire mu kiganiro mu isanga rero uyu munsi ni Muhizi Muheto n'umukuru urwaruka rw'Abatutsi Banyekongo muri Masisi akaba na vice president wa baraza communautaire Ingungu. Muraho Muhizi Muheto.
Umuraho neza nkundikije.
Murakomeye ngaho.
Turaho tumeze neza ntacyo.
Ni byiza cyane rwose. Tutarinze rero kubatesha akanya, reka duhure ijambo Muhizi Muheto atubwire imvo nyamukuru zatumye we hamwe n'abo bahuriye mu bwoko bumwe bw'Abatutsi b'Abanyekongo bahindura bashaka bafata umugambi wo guhindura izina. Ikintu nyamukuru cyabatumye mushaka guhindura izina ni iki?
Murakoze cyane. Reka ngire ibyo nsobanura gato ku byo waruvuze. Ntabwo ari ukwitandukanya ahubwo n'Abanyekongo, ahubwo ni ukwitandukanya n'abandi Batutsi bandi bo mu bindi bihugu. Ahubwo tugasobanukira neza yuko turi Abatutsi bo muri Kongo, tutabanje gusobanura andi magambo menshi. Hari impamvu nyinshi rero zituma twarahisemo kugira ngo bitegure. Ntabwo birashyirwa mu bikorwa, abantu ntabwo barabyemera, ariko ni umushinga wo kugira ngo tubone uburyo tugira identite iri diferan n'abandi Batutsi bandi, kandi ibishingiye ku muco. Izina Abanyemera ntabwo ari byo duhindi aho ngaho dukwiye gukora mu mutwe, ahubwo bikomoka ku muco wacu n'injyana y'imbyino zacu gakondo. Uburyo twebwe tuzibyina byitwa Ikinyemera.
Uyu muco utandukanye he n'abandi bagiye Kongo bahu baba cyane cyane mu buseruko bwa Kongo, baba Abanyekongo canke Abanyekongo mundi bwoko, baba Abatutsi canke uwo muco utandukanye he n'abandi?
Ego ari burya abantu bose muri Kongo twebwe ntabwo tumeze wenda nk'ahandi, ho njya mbona wenda haba Abatutsi ngo wenda nko mu Rwanda aho nabaye igihe kirekire. Twebwe tugira komite yacu mu rwego rw'igihugu kugeza ku nzego zo hasi n'amoko yandi yose kuri ari angana yose muri Kongo. Twese tugira ubuyobozi bwacu, noneho tugahurira muri baraza interkomunitaire nangwa se ihuriro ry'amoko yose atandukanye muri Kongo. Rero buri bamwe bagira imico yabo n'imbyino zabo n'ibibaranga. Rero hari ingingo wenda ndibuze kuvuga mu bwo ndibuze kwibuka n'abandi wenda bari kumva ikiganiro bazajya bamfasha kwibutsa abavandimwe bacu n'abandi bose bashaka kumenya amakuru n'amateka yacu. Rero ingingo ya mbere ni uko twebwe tugira imvugo yacu itandukanye n'iy'abandi Batutsi bandi bose bo ku isi. tugira umuco wacu nkuko nabivuze utandukanye dushingiye ku buryo dufite amagambo bwite yihariye iyo atakoreshwa mu Kinyarwanda kindi gisanzwe adakoreshwa no mu zindi mvugo wenda k'ikirundi kuko nabo burya tuvuga ururimi ruje gusa tugira imbyino zihariye twebwe ubwacu zitabyinwa n'abandi bantu bose baba aya moko duturanye yaba n'abatutsi mu bindi bihugu ntabwo tubyina kimwe tugira ibyo bita kirazira ibyo tutemerewe gukora n'ibyo dutegetswe gukora kugira ngo dukomeze tumere muri ubwo buryo twebwe tugomba gutandukaniramo n'abandi tugomba kugira ibyo tugomba gukora n'ibyo tutemerewe gukora noneho tukagira n'ibyo n'uburyo duca imanza uburyo duca imanza zacu hagati yacu y'abavandimwe bacu b'abatutsi bane Kongo ntabitandukanye n'uko imanza zo mu nkiko zikora n'abandi bandi ukuntu bazica wenda kuko sindahajya mu manza za izandi moko yenda atandukanye kiretse zo mu nkiko ariko tukagira n'uburyo dusaba kwacu ubwo dusaba abageni uburyo dukwa ntabitandukanye n'andi moko duturanye yemwe dutandukanye n'abatutsi bo mu bindi bihugu uburyo dusaba
none ubwo budasa bwose uranga ubwo kubwanyu bumaze imyaka n'imyaka ariko kimuvyumviriye mu kigihe
ibyo bimaze imyaka twavutse ari ukunguku bimeze n'abasogokuruzana ibintu tutazi ngo byashyizweho n'abandi ariko impamvu ituma tugira ngo tubikore muri iki gihe nuko intambara zose icyambere nuko intambara zose zo mu karere zijya ziza ziturutse cyane cyane mu Rwanda guhera mu 1996 ukagera uyu munsi baza guteza intambara muri Congo bavuga yuko baje gutabara abatutsi kandi bakaza bavuga ngo baje kubatabara rimwe na rimwe nta n'icyo twari twaye bakitwaza ngo muri Congo habayo interahamwe FDLR ngo ziri kwica abatutsi kandi umwanya bari gukora ibyo bintu ntacyo twari tubaye tubayeho mu buzima bumeze nk'ubw'abandi banyekongo bakaza bari kwitwaza rero nko kubera ko ngo mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ngo ubwo baje gutabara abatutsi muri Congo nabo badakorerwa jenoside nabo bakoze jenoside mu Rwanda kandi abadukoreye n'ubwicanyi ndetse bamwe na bamwe bari muri leta y'u Rwanda nta n'icyo babaye bo ikindi cya kabiri hari ejo bundi hari igikorwa cyabaye reka wenda nsobanure nuko abatutsi b'abanyekongo bafashe amarangamuntu y'abanyarwanda bageze mu Rwanda biranga guhura bananirwa kurekura uwo muco wacu dusanganwe kugira ngo biroganize bagire ubuyobozi bubahirize wa muco wacu dusanzwe tugira muri Congo bakomeje kubikora no mu Rwanda biza guteza ikibazo FPR irambikira biyama bituma biyama abantu bose byaturutse ku bwoko bw'abakono inzu yo mu bakono muri abo batutsi bose nyine harimo inzu y'abakono ariko naje kureba uburyo uwari watowe ahakana ko atazongera ko yakoze amakosa ko bakwiriye kugenda kurinda umunyarwanda yonyine ubwo nta abwo kugomba kugira uburyo bwoganize ku buryo
byanjye muhizi muheto muribaza ko guhindura izina bikwiye injyane cyanke ikumirwa ryahora rikorwa abanyekongo mu bwoko bwanyu rizoca rirangira
ntabwo ibyo ibintu bishobora kurangira rimwe ariko ni ibintu byose bigenda buhoro buhoro n'ubu ngubu ndi kuvuga ko ari umushinga nta bantu benshi twabyumvikanye ntibyemerwa ndetse ntabwo turicara ngo twese tubyumvikane ariko igihe bizaba byemewe tugatandukana n'izo ingaruka zo kwitiranwa n'abaduteza intambara ibyo ngibyo bizagabanya ikindi ni uko akenshi hano iwacu uba usanga buri gace kitwa ubwoko bwako urugero hari abantu bitwa abanyamasisi ukumva ubwo umuntu araza kwita umunyamasisi undaka kwita umunyejomba n'ubuce n'uburere butandukanye undaka kwita umunyakarehe noneho ubu ngubu basigaye batwita ngo abantu orandofone muri iki gihe ugasanga bagenda baduhimbahimbira tudahuye natwe mu by'ukuri nyabyo kuko aba bose bavuga bose ari abo bajomba ari abo bimwe bavuga ngo turi abagogwe hari abaturutse mu bigogwe nibyo n'abandi baturutse ahandi bakitwa abagogwe nibyo n'umuco wacu hari igihe ujya usanga ugiye guhura n'uw'abagogwe bo mu Rwanda nubwo hari amagambo abagogwe bo mu Rwanda tudahuza ariko twese duhuriye kuri kimwe n'abanyakarehe twese duhuriye kuri kimwe cyo muco wacu dusangiye twebwe n'abo muri Kongo.
Ego mukaje mukaje muratubira
igihe ndabihinduka abantu bose babyumve noneho abazanya baza kuduteza intambara tubwire ntabwo abakutuba muri Kongo murinda abanyu bo mu Rwanda n'abahandi mushaka guproteza twebwe dufite uko twitwa tuzanirinda nitubatabaza tuzabatabaza nk'igihugu apana kuza gutabaza nk'ubwoko.
Mukanya saba saba mutubwire igihe mwibaza ko muzoba mwamaze kuvugana n'abanyekongo bose bumbwe kugwa abatutsi kugira ngo bemeze iryo zina ariko imbere yaho reka ijambo Baudouin Utari Ndagira muri wanyu radio Ijwi rya Amerika muri aho Utari Ndagira
muraho neza
muraho turakomeye muri hehe Baudouin
and Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mvuka ikalehe muri Quebec.
Ni cyiza cyane rwose murasa ikibazo murafite cyimvuriro turi kumwe na Muhizi Muheto duga ku jambo.
Ya na ni cyumviro mfite nanjye numva rwose byari bikwiye cyerito nk'abantu bari muri diaspora uko abantu bagiye bahunga yo tanga umuco ugenda utakara cyerito nk'atwe twabanje gutura i Rwanda mbere yuko tugere ino yibona abantu bari mu bukwe bari mu binda kubwona abanyekongo barubwona ubukwe bw'abanyarwanda rimwe na rimwe ugasanga harimo icyo kintu cya confusion kandi dufite ibintu byinshi dutandukaniye rero ntekereza ko tugize izina mu by'ukuri ziri directement muri Congo byadufasha kwidentifya noneho abazadukomokaho bakabasha kumva ko inkomoko yabo ari muri Congo kandi n'uwo muco ukabasha kubafasha muri ubwo buryo babaho kuko ni indangagaciro utakaje umuco buryo umuco uri mu bigize umuntu rero izina ni ingenzi ayo mazina yose batwita abatutsi bo muri Kongo ntabwo bakumva bavuga ngo umuhunde hunde kongole luba kongole usanga ubwabyo harimo kwisobanura usa naho nawe wishidikanye rero kugira izina ry'umwimereri ni byiza rwose byadufasha by'umwihariko mu buryo buri kiriterera.
Murakoze Baudouin Utarindagira mu shenahe Muhizi Muheto ari cyumuvuga ku cinjiro cha Baudouin.
Arakoze cyane aramanyibukije bitewe no kugenda tujya mu bihugu bitandukanye n'ibi ngibi navuze izo ndangagaciro zaturangaga hari izo twahinduye bitewe n'imyambarire uburyo basogokuru bambaraga. Ntabwo ariko tucyambara ubu ngubu hari amagambo menshi twavugaga tukiri muri Kongo twageze mu Rwanda kubera kuhamara igihe ayo turayatakaza dufatayo mu Rwanda abagiye i Burundi kubyumva nuko nguko nabo bafashe ayo i Burundi abari bakoresha cyane ubwo abagiye muri Amerika urukumva nabyo ni ikindi kibazo. Ni ukuvuga ngo uko tugenda dukwirakwira mu bindi bihugu niko tugenda dutakaza bimwe na bimwe uburyo twakwaga uburyo twasabaga abageni ubu ngubu iwacu wenda ngize ngo mbivuge mu buryo bwumvikana ntabwo mu bukwe bwacu gusaba umuhungu n'umukobwa bari gusabirwa baba bahari ntabwo umukobwa n'umuhungu bazashingirwa baba bahari mu gusaba no gukwa muri uwo muhango ntabwo baba bahari ariko ubu ngubu iyo ugeze mu Rwanda urusanga abakobwa bacu n'abahungu bacu bazashingirwa basabye neza neza nk'uko mu Rwanda bikora bakaba bahari ndetse n'inkwano twarazihinduye ubu ngubu dusigaye dukwa amafaranga ibyo ni ibintu byangiritse kandi biterwa n'uko tutisobanura ngo tugaragaze abo turi bo dukomeze dushimangire uwo muco wihariye kandi ufite agaciro n'imbere zacu ugisanga iyo bari kuzibyina ahandi hantu bafatwa nk'aho ari abantu baciriritse abashumba abantu batize mbega babandi batuye mu giturage kure bigatuma n'ababizi bize bafite na personalite batinya kubikora kugira ngo badafatwa nk'ababandi binjije bazi uwo muco. Ibyo ngibyo rero ni ikibazo gikomeye twebwe twumva yuko tubaye iwacu tukabishimangira iwacu byaduha iyo responsabilite yo gukubakuba ngo twegeranye ibyo ngibyo twatakaje noneho bisubire mu muco wacu mu baturage bacu.
Ego ndabona abanywanyi radio Ijwi ry'Amerika benshi reka duhe ijambo Idrissa Bakungu muraho.
Muraho neza mwiriwe neza munyamakuru.
Mwiriwe neza muri hehe ga Idrissa?
Mwiriwe hano Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose. Ikibazo cy'imvura.
Ni iby'imvura.
Yego.
Ndagushimiye kuba mwatumye umuvandimwe.
Yego.
Ndashaka kumubaza utubazo dukeya.
Yego.
Ni ukuvuga ngo ko atubwiye ngo abenshi bari mu rurabwoko bajya kwihago abanyekongo babiyumvamo. Buriya byaba biterwa n'iki ahubwo tuzyasaba ko bahaguruka bakishira hamwe nyene bakareba ko nabandi bari mu bindi bihugu ko bakwishira hamwe nyine ihohoterwa bagirira bicike burundu. Nkamubaza ngo aba mu mahanga babasha kuganira nabo n'abandi bari mu bindi bihugu byo hanze cyangwa za Buraya cyangwa za Amerika.
Ego Amerika tumucho kibazo mu hizi muheto abandi banye Kongo batutsi mu bindi bihugu mubashikira gute kugira ngo mubashikize uyu mugambi mufise.
Urakoze cyane ubwo ngubwo bodori muri Amerika uwo yabyivugiye ngo atuye muri Texas nge nanubwo nagiye atuyemo.
Oya uyu ni igisa bakungu ari Kigali.
Uwo ngubwo ubajije rero ndagira ngo mubwire ko ihohoterwa abantu bavuga ngo twebwe duhohoterwa bivugwa gusa mu nyungu z'u Rwanda. Igihe u Rwanda rwaje mu nyungu zarwo hano kuduteza intambara nibwo bibuka yuko ngo turi guhohoterwa bakaza bitwaje rya zina. Ibyo ngibyo ahubwo nibyo ngira ngo uwo muntu uri Kigali amenye yuko ntabwo ari ikibazo dufitanye n'abanyekongo aya moko yandi duturanye. Ntabwo aricyo gitumye duhindura kubera ko twabayeho n'ubundi twitwa Abatutsi mu myaka yose yashize ibinyejana byose byatambutse. Ntabwo twigeze twumva twatekereza guhindura iryo zina kuko nta ngaruka byigeze biduteza mu bihe byose twabayemo. Rero kubera ko abanyarwanda bitwaza ubwo Bututsi iryo zina ry'Abatutsi ngo baje kudutabara bakavuga ko duhohoterwa njyewe ndi Kinshasa ubu ngubu imbere twavuganaga ndi Goma ubundi tukavugana ndi Masisi nta kibazo na kimwe twari dufite imbere y'uko M23 itera. Ubwo rero kuza kwitwaza ngo twebwe baje kudutabara ngo turi guhohoterwa ibi ngibyo bari kuvuga n'ubundi ni ibijyanye na politiki y'iwabo ntabwo bihuye n'ibyo twebwe turimo ahangaha. Kuko ahangaha ndi njyewe ndagenda neza ngatembera iyo nshaka abavandimwe bacu tujya duhunga abahunze benshi n'abari batuye ahubwo nyine mu bice byegereye
muhizi muheto muri ko muvuga ko
nizo ntambara
muri ko muvuga ko abanyekongo bandi mu bundi bwoko batinuwa abanyekongo b'Abatutsi mu buseruko bwa Kongo cyangwa ahandi mu bindi bice bya Kongo.
Ikibazo ubundi iyo tutari mu ntambara tuba turi amahoro nangwa turi mu bibazo byacu bisanzwe byo kuba dukeneye ubutabera infrastructure nangwa ibikorwa remezo ubwo buzima nyine bugoranye bwo kuba tudafite imihanda. Izo nizo ntambara tuba turi kurwana ariko iyo badushyizemo intambara zo kwicana none z'amasase kurwana kandi bakaza batwitirira izo ntambara zabo aho niho turi duhohoterwa babesha ko turi guhohoterwa bakaduteza intambara bayizana akaba ari bwo duhohoterwa noneho nyabyo. Ubwo rero ntabwo dukeneye kuzahozwa muri izo ntambara zitwikirirwa bazagumana ubwo Bututsi bajye bafasha Abatutsi bandi bahandi twebwe icyo kibazo ntabwo tuzakomeza kukirengera. Ntabwo bazakomeza baza kuduteza intambara mu nyungu zabo kandi batubeshe ko turi guhohoterwa tutari guhohoterwa kuko ahangaha ndi Kinshasa ntanayisikotingira zihoranye n'abandi benshi n'abandi Batutsi barahari hano hari n'abandi benshi bari ahandi n'ahandi twareka tuvugana ndi muri ibyo bice by'iburasirazuba nta kibazo twari dufite. Uyu munsi rero dufite ibibazo kubera ko hari intambara itwitirirwa ku nyungu z'u Rwanda. Ibyo rero ntabwo dukeneye kuzabikomezanya wenda ndagira ngo mpamagare ahubwo bene wacu banyumve bumve igitekerezo dufite njyewe n'abagenzi banjye nubwo atari njyewe wabitangiye ntabwo ari njye nabitangiye ahubwo nabyumvise urimo nigeze nabyumvise abantu bari kubivuga ndabyishimira cyokora maze kubyishimira nsanga ngomba kubishyigikira. Ndumva rero ntibitiranye ihohoterwa twebwe tugira na politiki ivanga mu bwoko bwacu.
Tumibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Ishimwe Salomo muraho
murabe neza.
Aho muri hega Salomo?
Ndi Butare mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe no mu tumire muhizi muheto.
Icyumviro ndasise ni ukuvuga ngo umwanzuro bano bantu bavuga ikinyarwanda b'uburasirazuba bwa Kongo bafite icyo kwiyomora kuri leta ya Kongo n'abandi banyekongo nge ntagishyigikira kuko urebye barahejwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi buriho kuko nge buriya butegetsi bwa Tshisekedi mbufata nk'ubutegetsi bw'abambasaderi b'Ububiligi n'Uburayi na Amerika muri Kongo ari nabyo usanga iriya ntara ya Katanga M23 iharanira kubohora abanyarwanda abavuga ikinyarwanda bahejwe muri Kongo bavuga kari agace kavuga ururimi rw'ikinyarwanda kuko ugiye kureba kari agace akaswe mu gihe cy'imipaka kuvuga abakoroni barimo bacamo ibice Afurika bari imberere mu Budage kuko ino mipaka dufite si yacu buriya burasirazuba muzi uburyo bwageze hariya muzi uburyo Afurika yagiye igabanywamo ibice twebwe rero nk'ahantu muri aka Kongo twebwe agahinda abaturage bayo bafite twazakamaza ababirigi na mumbu sisese kunuri yase wakisekeje murabizi kari mu bantu bahawe miliyoni 200 z'amadolari kugira ngo Rumumba yishwe babiceceke bamugambane kuko Rumumba yashakaga kiba nari akatanga iva mu maboko y'ababirigi n'ababirigi bagasubira iwabo ari mu bimwe mu bintu yazize kegere rero nk'abantu baba Panafrika turi mu Rwanda biratubabaza n'abandi hano hose kuri mu bantu wa Afrika iyo tubona abazungu badufatira umugabane bakawugira nk'Imana Imana yabahaye kandi atari uwabo ahubwo ari umugabane wacu kuko mutungo kamere urimo ugomba kuba uwacu ni nacyo M23 uwo aricyo uyu munsi Tshisekedi afitiye ubwoba kuko M23 itandukanye n'indi mitwe iri muri Congo kuko M23 ishaka kubohoza buriya burasirazuba kuko nibwo abazungu bona barimo barwaniramo kuva munisiko yagira mu cyo kimaze imyaka 2022 imaze n'isi kiwabo n'intambara zihari ahubwo yakabaye M23 igenda igarwana na munisiko ikanabirukana bakabohoza kari agacafa zari kakigenga igihe abaperezida n'abayoboye guverinoma ya Congo bakomeje gukorera kuba abambasaderi b'ibihugu by'Uburayi na Amerika muri Congo ntabwo rero twarabiranziwe M23 batwayishyigikira kuko irashaka kubohoza gace basahuramo amazahabu n'amabuye y'agaciro
egome ishimwe Salomon ibaza ko atagutegereye neza muhizi muheto kuko ntibavuze ko umurwi wanyu ushaka kwiyonkora kuri Congo
Ufati jambo nabwo mu byukuri abo bantu bakorana na M23 biga ibibazo bya M23 n'ibyo biteze ibyago kandi M23 watuze neza yuko ikorana n'u Rwanda bose bakaza bitirira ko baje kudutabara twebwe turi muri Congo muri guverinoma kandi ntacyo tubaye aho ngaho na agomba kuhumva kandi ikibazo cya Afrika ukuntu yagabanyijwe ntabwo bitureba twebwe ntabwo bireba abatutsi bonyine kandi ngo bireba abatutsi bashaka kwitwa abanyemera iyo confusion urwo rujijo nirwo nitwifuza twebwe gukura mu bantu kugira ngo baze batwitirira intambara zabo aba bose bari kuvuga ibitandukanye n'ibyo turi kuvuga bari kuvuga ibibasanzwe mu sensibilisation yabakorewe kumva yuko aka gace k'iwacu tuzakomora kuri Congo tukakomeka ku Rwanda nawe tukigenga tukatugirana imihahiranire n'abanyarwanda ibyo ntitwifuza dushaka kuba abanyekongo tugakorana n'abanyekongo b'abanyekongo bwite batuye muri Congo ubwoko bwose ibyo bintu rero byo bari kuzana ni politiki yo mu Rwanda ni ntago itangaza kirimo abaduhamagara bari Kigali Butare ibyo njye nari mbizi ku mbyiteguye yuko bari kuvuga amagambo nk'aya batwitiranyije ibyo basanzwe babwirwa ukumva ko hari umuntu uvuga ikinyarwanda uri buze kuvuga le contraire n'ibyo basanzwe babwirwa na politiki y'iwabo ntagitangaza kirimo rero
mwavuze ko uyo mugambi mufite guhindura izina ariko gikorwa kiri imbere kugira ngo mushobore kuyaga n'abandi banyekongo mu bwoko bw'abatutsi baba bari muri Congo canke mu bindi bihugu umugambi nk'isango mwihaye kugira ngo icyo gikorwa kirangurwe niri
iki gikorwa kizakorwa ruko abayobozi bacu twebwe tugira ubuyobozi bw'abatutsi abitwaga abatutsi muri Congo twifuza ko bazahinduka bakitwa abanyemera ubwo rero ntabwo twebwe nkanjye uyobora urubyiruko rwonyine rw'imasisi ashobora gufata icyo cyemezo ntabwo mfite izo nshingano simfite iyo manda yo kuba nabikora ariko nzavugana n'abatuyobora ngire abayobozi bacu bose udukuriye muri masisi ngire udukuriye muri mu ntara zose mbabwire yuko dukeneye guha umurongo mushya n'izina rishya ibyerekezo byacu kugira ngo tubone ikidutandukanya n'itura tuvuga batwumve abanyekongo n'andi moko yose ahari yo ku isi bajye bumva yuko niba tuvuze ngo ndi umunyemera bamenye yuko ndi umututsi ari babandi bahoze ari abatutsi muri Congo kera tutarabihindura nyine biba amateka birangirane n'ibihe byashize dufata undi murongo muzima kugira ngo dukure urujijo mu bantu wa mugani wa Bodwe ntabyo kubanza kwisobanura ngo ngende umututsi muri Congo ninzamvuga umunyemera azaba ari uwo nguwo nyine wo muri Congo kandi bazaba bari kandi bijyanye n'umuco wacu n'ubundi wacu wo muri Congo utaba ahandi hantu
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Ishimwe Ive Mutima muri aho Mutima
yego muraho neza ibya Amerika
turaho turakomeye muri hehe
njyewe merere nari Goma mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bya Congo hafi n'umupaka na Rubavu mu Rwanda
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyo mu biro turiko tuvuga ku mugambi w'urwaruka rw'abanyekongo baba cyane cyane mu buseruko bwa Congo bafite umugambi guhindura izina kugira ngo barabe ko ubuzima bwabo ngo koroherwa kurusha muri iki gihe duga ku ijambo ikibazo cy'imvi
uravuga kubyerekeranye n'abavuga ururimi rw'Ikinyarwanda hanini urwaruka rw'uko nyine urubyiruko
yego
ikibazo ntabwo natumvise neza ndahantu nyine mu igorofa ntabwo ndikumva neza
turi kumwe n'umutumire muhizi muheto ariko aradutangariza ko urwaruka rw'abanyekongo b'abatutsi cyane cyane baba mu seko bwa kongo bafite umugambi guhindura izina ryabo kugira ngo ntibabandanye yitwa abanyekongo b'abatutsi iryo zina ni izina abanyemera tuga ku ijambo ikibazo cy'imvira
nabyumvise nyine kurwaruka nibyera ko nanjye merere yanyine muri aka karere ariho na nyine n'amakuru abarika sinzi ko bishoboka kuko nyine urumva ururimi dukoresha mu kinyarwanda nubwo umuntu yahindura amazina urumva nyine ururimi uraguma rundi kandi burya n'umuntu ntabwo yihakana uko yavutse ikinyarwanda ni ururimi nibwo twavukanye rw'abasogokuru urumva rero nta kundi nyine twabigenza n'ubuguma na ururimi rwacu ni ku mazina yacu
muhizi muheto mushya ntahe ishimwe ive mutima arashikije ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ururimi rw'ikinyarwanda tukaba tuzi ko muri kahise ntigeze kuba ikumirwa ry'abanyekongo bavuga ikinyarwanda kuko bavuga urwo rurimi urwo rurimi rwogo hari icyo muruvuga ko
nabivuze kare wenda ashobora kuba yaje akerewe ariko mu ngingo zidutandukanye n'abatutsi bo mu Rwanda n'urwo rurimi rurimo ni ukuvuga ngo hari amagambo navuze kare yuko dufite amagambo atandukanye ataba mu Rwanda twebwe tugira bisobanuye yuko nk'uko abarundi ubungubu uri kuvuga ikirundi turikumvikana ndikumva uri kuvuga urwaruka ni ikirundi ariko ntabwo bimbuza kukumva natwe rero iyo turi kuvuga indiga tukavuga gusheja ibyo ngibyo ni ururimi nawe wakumva n'umunyarwanda akaba yabyumva ariko ntabwo babikoresha ni ukuvuga ngo twebwe ururimi rwacu umuco wacu n'izina ryacu rigomba kugendana rimwe ni ukuvuga ngo niba umuco wacu witwa ikinyemera twebwe tukazahita twitwa abanyemera ni ukuvuga ngo ururimi ruzitwa ikinyemera ntabwo ruzakomeza kuba ikinyarwanda mbega ni poroje yose ijyanye n'ibiduhuza bigadutera urujijo mu buzima bwacu n'abanyarwanda ntabwo tuzongera kuvuga ikinyarwanda uyu muntu ari kubivuga nyine sinzi niba ari mwene wacu kubera ko n'abahutu nabo barakivuga nyamara bo basigaye bavuga ko bavuga igihutu abahutu bo muri kongo bavuga ko bavuga igihutu bakanabivuga aho tuvi kandi n'ubundi abahutu baba mu rwanda ko usanga n'abandi batari noneho n'abatutsi nangwa abahutu bavuga ikinyarwanda iyo ugiye kuvuga umushi ahita akubwira uko nasema kihutu uri kuvuga igihutu kandi utari umuhange sindi umuhutu ntabwo sindi ntabwo igihutu gute utari umuhutu ariko abahutu bo bavuga ngo bavuga igihutu bo muri kongo kandi bimaze gukwirakwira ahantu henshi n'abayobozi babo basigaye babivuga bigakunda ikindi cya kabiri abanyamurenge batangiye kwitwa abanyamurenge n'ururimi rwabo rwitwa ikinyamurenge n'umuco wabo ni ikinyamurenge byarahindutse byamaze gufata intera rwose ku buryo bo biborohera kumvikana aho ariho hose bageze iyo umunyamurenge avuze ngo ndi umunyamurenge nangwa akavuga gusa uri kubyumva bitumenya ko ari umunyamurenge yaba ari kubyina akabyina mu njyana yabo y'ikinyamurenge ntitubanze gusobanura nyamara kera batarabihindura ahubwo bitwaga abanyarwanda niba natwe twitwa abatutsi bo bitwaga abanyarwanda kera batarabihindura rero ntabwo bizapfa gukorwa tic tac ngo ako kanya duhite tubivuga byose byumvikane murizi neza n'intambara ni urugamba turimo nk'izindi zose impinduramatwari y'ivuna igafata n'igihe kirekire
none muhazi muheto abanyamurenge nabo muzabo batumira muri uyu murwi wanyu
ntabwo nigeze ikibazo
abanyamurenge muzabo batumira mu murwi wanyu
oya abanyamurenge bazakomeza bagire izina ryabo ry'abanyamurenge kubera ko n'ubundi ntabwo mu by'ukuri ntabwo duhuje byinshi uko dutandukanye n'abarundi niko dutandukanyije n'abanyamurenge bitewe n'uturere twabo ni ukuvuga ngo abarundi twese duhungana n'abanyamurenge tugahurira mu rwanda ntabwo nari nzi ko batandukanye n'abarundi ni ukuvuga ngo ikinyamurenge cyegereye ikirundi cyane natwe tukaba dufite ururimi rwacu urw'ikinyemera urujya guhura n'ikinyarwanda cyane kuruta ko ruhura n'ikirundi. Rero ntabwo tuzafatanya abaza badushyigikire nk'uko n'abahunde bazaza, nk'uko n'abahutu ba hano bazaza bakaza bari kuvuga igihutu cyabo, nk'uko n'andi moko yose duturanye azaza akaza kuduha inkunga, gutera inkunga no kuza guserebura ibyo bintu tuzaba twakoze, badufashe kugira ngo twumvikanishe ijwi ryacu. Ariko ntabwo tuzababwira ngo bahindure, ntabwo tuzababwira ngo bahindure bitwa abanyamurenge, bazaba ari abavandimwe n'ubundi bacu nk'uko n'abandi bose ari abavandimwe.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio n'ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Imurinde Pacifica. Milioneza,
Milioneza
muri Hega Pacifica.
Karame
muri muherereye hehe?
Muherereye mu Rwanda, muherereye sa Musanze.
Nziza cyane rwose, murasa ikibazo, murasa icyumviro.
Yego, murakoze. Njyewe igitekerezo cyanjye kuri iyo ngingo y'uko urwo rubyiruko rw'abavuga ikinyarwanda ku butaka bwa Congo bari kurwanira uburenganzira bwabo kugira ngo ijwi ryabo ryumvikane, nabo bagire uburenganzira nk'ubw'abandi mu gihugu, ndetse nabishimye. Ariko ikintu numvise kitari cyiza, wenda gishobora kuzakomeza gutera ibibazo no mu hazaza, ni ukuntu bameze nk'aho bashaka gukora igisa n'amacakubi, bavuze ngo uri muntu azageza avuga ati ibyo mvuga ururimi rumwe urumva, ibyo mfa gusa, ibyo ndesha gusa, ibyo meze gusa, bitandukanije na kanaka. Kandi bikavuga ko niba hari ikintu kiba ari ingenzi mu gihugu aba ari ubumwe bw'abagituye, umuntu akareba mugenzi we akamwibonamo akabona ko basa nk'abareshya bananganye ubwo burenganzira, none buri muntu nazagera avuga ati ibyo mfa gusa ndahagarara ukwanjye, ibyo mvuga gusa ndahagarara ukwanjye, ibyo ndesha gusa ndahagarara ukwanjye, ubundi bizatuma mu gihugu hakomeza kugaragaramo amacakubiri, abantu bakomeza kuzajya barebana bitandukanye, unavuga ati nubwo twese turi mu iki gihugu ariko kanaka kari ku rwego rw'uruhande na kanaka kari ku rwego rw'uruhande, mu gihe bombi barebanye bakabonanamo umuntu umwe badatandukanyijwe n'indimi, uko bareshya, aho baturuka cyangwa n'ibindi byose bishobora kuza. Icyiza ni uko baba ari umwe, bishobora bava mu mvuga gusa, ndesha gusa, santya n'ibindi bigiye bitandukanye bashobora gushingiraho bitandukanye. Igitekerezo rwose cyo kuba wakwitandukanya n'abandi banyekongo kubera ko ngo bavuga gusa cyangwa se bimeze gusa, igitekerezo ntabwo nagishimye. Ndabona byakomeza gukurura amacakubiri mu gihugu, kandi igihugu kirimo amacakubiri, ntekereza ko ntacyo cyagera mu majyambere.
Mu kiganiro Muhizi Muheto, icyiyumviro gihambaye gishyikirijwe na Imurinde Pacifica. Duga ku ijambo.
Arakoze cyane. Ubundi twebwe n'ubundi dusanzwe dufite ubuyobozi, ariko tukitwa Abatutsi b'abanyekongo, ntabwo rero n'ubundi kandi dufite ubuyobozi guturuka mu rwego rw'igihugu tukagera hasi nk'uko nabivuze kufatari. Ikindi ntabwo twebwe turi Abatutsi kubera ko dusa gutya nangwa turesha gutya, ntabwo indesho yacu ariyo itubwira Abatutsi, nta nubwo ariyo gutuma dushaka kwitwa abanyemera, ahubwo umuco wacu naho n'uburyo tubayemo nibyo bidutandukanye n'abo bandi, nta nubwo bidutera kubanga, abyumve neza. Kandi nabo bafite ubuyobozi bwabo, ntabwo ari twebwe tubibanjije ko abahunde bagira ubuyobozi bwabo, bagira umuco wabo, bagira ubuyobozi bwabo bwabo bwite, n'abatembo n'abahavu, ayo moko yose ya hano buri bamwe bagira uburyo babayeho kandi bitabangamiye abagenzi babo. Ni ukuvuga ngo twebwe nta kibazo dufite cy'uko twitwa gutya, dufite amoko amagana, bose bafite ubuyobozi bwabo, leta ifite ukuntu ibaza, bafite uburyo duhuriramo. Nk'uko nakubwiye njye wundi vice perezida wa baraza intercommunautaire, wa moko yose noneho ahuriwe hamwe iwacu kuri village iwacu ngungu, kandi natowe n'amoko yose ahari, ntabwo sinimitse. Twebwe dufite ukuntu tubayeho bitatubangamira, nk'uko n'abagande nabo bagira ubwoko butandukanye, ntacyo batwara, bagira abagande, bagira abanyoro, bagira abatoro, bagira abafumbira, nubwo harimo amoko menshi mu bafumbira n'andi moko yose atandukanye n'abatsori n'andi menshi arahari, bagira uburyo babayeho bidatuma bamwe biyumvamo isumbwe ku bandi. Ntabwo twebwe turi kubikora kugira ngo tugire isumbwe ku bandi, ahubwo turi kugira ngo dukure urujijo mu bantu, ibyo bintu bisobanuke neza. Twebwe dukeneye gukura urujijo mu bantu batwitiranya bakibwira ko turi Abatutsi bitanu n'icyenda bamwe, kuko hari abantu bajya bivuga nubwo n'Abatutsi bitanu n'icyenda bahawe ubwenegihugu, ubwo ngubwo bagomba gufata konforme nuko twebwe tumeze, tukajyana wumva bimubangamiye, ubwo leta ntizajije aho ngaho. Ikindi
reka mugira abantu yuko ibi bintu ndi kubivuga gutyo abandi bashobora kuza bagatanga irindi zina nabo bandi tutari tutigeze tugana kuri ibi bintu bakasanga wenda twarangiza tugatora yuko ibyo rindi bishasha ntari namenya ishobora kuba ari byo byiza hari abashobora kuvuga ngo wenda muri aya ngaya dusanzwe twitwa ikijomba abandi bajomba abarwandofone n'ibindi byose n'abanyakarere nangwa abanyamusisi bishobora gufata kuba ari ibyo byiza ubwo rero
icyumviro bashikirije abari kuvuga
ntagire ngo turi kubihinda buri
icyumviro bashikirije ni uko hoba aho kwita abanyemera muvuga ati twebwe turi abanyekongo mukanye gato cyane rwose
turi abanyekongo rwose pe cyane kandi dushaka kuba abanyekongo kuruta uko abantu batubona noneho twebwe tukajya tuboneka tutabanje kwisobanura nk'ibyo Bodo yavuze ntidukeneye kuzajya tuvuga ngo turi abatutsi b'abanyekongo kubera ko hari abandi batutsi bahari kandi dufite uburyo bworoshye bwo kuvuga bakatwumva twebwe rero ntabwo twebwe turi kwita ntabwo twitaye ku barundi b'abatutsi bashaka kuvuga ngo mbese kubera ko muri kwanga kuba abatutsi kubera ko ngo nangwa abanyarwanda nangwa abatutsi b'u Rwanda abo ngabo bafite mbere abatutsi b'u Rwanda bitwa abafumbira benshi majorite iyo uguze umufumbira ubumwumvise n'umuntu wawo ubumwumvise nta kujya kure n'abarundi ni uko nguko kubera namwe mwabishoboye mwebwe abarundi mukaba mwarashoboye kwitwa abarundi bigakunda kandi muvuga ururimi rumeze nk'urw'ikinyarwanda bikorohane natwe birashoboka rero ibyashobokeye abandi birashoboka no kuri twebwe
egome tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza iradiyo nk'ijwi ry'amerika turi kumwe na Frederic Sapongo umureyo w'iburega duga ku ijambo murafite ikibazo muri hehe
nkuko bivuze ni Frederic Sapongo umureyo w'iburega hano mu karere ka Rundo mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda
yego
noneho njyewe ikintu nagira ngo mvuge mu by'ukuri nk'uko uwo mutumire yari arimo abivuga buriya ibyo bintu byo gucamo abantu ngo umuntu ngo ni ubwoko n'ubu ngo ni uko avuga ururimi runuru numva bitagakwiye kuko biriya bintu bikurura ibintu bibi byateza abaturage akaga cyangwa se n'igihugu bitakibagiwe ahubwo numva hagakwiye gushaka uburyo ki n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yabarengera bakareka kwibonana mu ndorerwamo z'amoko bakibonana mu ndorerwamo z'uko ari abantu ari umuntu ku wundi kuko ibyo bintu iyo ubyumvise wumva biteye ubwoba ariko nta muntu wagakwiye kuzira uko ari ese nimba umuntu ari muri icyo gihugu ubundi ntibimwemera ko yakabaye nibuze icyo gihugu ari iki ubuse ni abantu turi mu Rwanda tuvuga izindi ndimi yaba igifaransa turakivuga igiswahili ndetse n'icyongereza ubwo nkumva ururimi rutashingirwaho ubwo nk'imiryango ikora ubukangurambaga yagakwiye gushyiramo imbaraga kugira ngo ibyo bintu bicike binaranduke kuko turabizi ko byateza akaga isi muri rusange
murakoze Frederic Sapongo umureyo w'iburega ku murakoze reka duhe ijambo kandi uwundi munywanyi tuyishimire Eli
Mwahereko mwiriwe neza.
Mwiriwe neza muri hehe?
Berere Gicumbi mu Rwanda mu karere ka Gicumbi umurenge ni Mutete.
Nziza cyane rwose. Ikibazo cy'umubiri.
Yewe nabwira umutumirwa ikintu kimwe. Buriya nk'uko tubizi biriya bintu byo kuba bahari abanyarwanda bari muri Kongo bavuga ikinyarwanda turabizi ko byagiye ho ku bw'amateka ariko mu by'ukuri n'ubundi nubwo bashaka kuyihindurira izina urumva ntago bazaba bahinduye abo bari bo mu by'ukuri ahubwo nk'uko nk'u Rwanda rusa n'urubishyira imbere wenda nubwo batahita babyumva vuba buri kintu cy'amoko turabizi ko nta bwiza bwacyo ahubwo bo bibonemo nk'uko ari abantu bareke gushingira ku cyo bitwa cyo nimba bumva ko u Rwanda rubegera ngo rwimorora abakiza ahubwo wenda bashobora gushyiraho impapuro zivuga yuko mu by'ukuri u Rwanda rwitwaza ubwo bwoko rubazana mu ntambara mu buryo busobanutse naho ibintu byo kuvuga ngo barakomeza gushingira ku moko nkamwe muri kumva rwose ibyo bintu ntabwo ari byo rwose na gihamye icyo ngicyo bo reka bashyire hamwe nk'abantu bavuga ikinyarwanda ariko noneho bere kugomeza kwibona mu ndorerwamo z'ayo moko yose aboneka muri Kongo bo bari kwiyitirira yuko ni abanyekongo barabyemera kandi n'indi igihugu cyabo kibafashe neza nk'abanyekongo ndikumva bakomeza bakishyirira hamwe noneho bakamagana izo mvugo zose zigenda zivuga ko baje kubatabara bigendeye kubo bari nuko mbyumva murakoze
murakoze tubishimire Eli mu shenhai muhizi muheto ari cyo muvuga ku cinyuro gishikirijwe na Eli
uwa mbere waruvuze ntari kubutuze nabye kanze mubire yuko ubwo kubgacu dufite amoko atandukanye kandi arahari shintabwe ritwe gutwabiva ntabwo twavuga ngo twembe twikuremo nse naho tutagira ubwoko tubikuremo tubisimplifye na zero kandi abandi andi bwoko yose asigaye agifite ubwoko bwazo ibyo rero ni politiki y'igihugu muri rusange igomba kubikemura kandi bengido reka mbwire abanyarwanda bari kuvuga ahangaha ntabwo ari twebwe dufite ubwoko twenyine ibi n'ibihugu byose byose natanze urugero ku Bagande Abanyakenya n'ibindi bihugu nka za Nigeria n'ibihugu byose bindi binini ibindi binini bigira amoko yemwe no muri Amerika bafite amoko menshi atandukanye kandi ntacyo byatwara ni ukuvuga ngo organization interne y'ibihugu niyo ituma amoko adateza ikibazo nangwa adateranya ibibazo hagati yabo iyo abonetse politiki yo kubuza abantu bamwe uburenganzira bwabo niho ahagira ikibazo n'ubu ngubu ikibazo dufite ni uko u Rwanda ruza rukatwitirira rukitwaza ubwoko bwacu dusangiye n'abanyarwanda rukaza kuduteza ibyago muri Congo bigatuma tugira ibyago ahubwo ni ukuvuga ngo uyu mugabo uvuze ngo ntabwo izina tukwiriye kurikuraho tugomba kurikuraho nyine kugira ngo urwo rwitwazo rubure ishikizo ndega baburaho batikamira nangwa bishingikiriza baza guteza ibyago muri Congo abo banyapolitiki b'abanyarwanda rero twebwe nta kibazo dufite dufitanye na soko yandi y'abanyekongo kwitwa amazina dushaka ahubwo ikibazo dufite ni uko abo dusangiye ubwo bwoko bwo mu bindi bihugu baza kuduteza intambara bitwaje ko dufitanye isano nabo muri buryo buri biologiki ni ukuvuga ngo twebwe tugomba kugira distinction iri biologiki igatandukana na kiritirere kubera ko n'ubundi birahari tugakomeza twebwe mu buryo bwacu ntawe twivangamo mbega abanyarwanda bataje kuvanga politiki mu buzima bwacu
reka ndabona abanywanyi bacu ari benshi bafite ibibazo n'ibyimbiro reka duhe ijambo ku mutumba ntunda hariya mbere jean muraho muherereye hehe
ndaha muri gire rutabwa ariko sinavuga yandi akaba ari muri kumwe gusanga n'abantu
nziza murafite ikibazo murafite icyumviro
icyumviro nayo gifite halo
duga ku ijambo wegere telefone mvuge neza
icyumviro cyane nayo gifite nuko abantu basanzwe iki ni kinyarwanda bari ndaha muri Congo nuko abo bantu uri turabyihweza neza abo bantu ntibakingiwe na gatoya ntibakingiwe na gatoya kuko izina ry'umusanzwe umuntu afite ikintu cy'ikinyarwanda aha muri Congo nta kintu na kimwe cyo kwitandura nigira mbona agira uko mbona rero hakwifuza rero hakwifuza nyamba ryo bari itege ko kubakingira
murakoze ku mutumba ntunda hariya mbere ja reka tuhe ijambo mushikana muhizi muheto agira icyo avuze ku cyumviro mushikirije ko abanyarwanda abanyekongo bavuga ikinyarwanda atamutekano bafise bakwiye gukingirwa tuga ku ijambo aho imasisi cyangwa ikinshasa muri ifashe gute
reka mubwire yuko ntabwo ikibazo dufite twebwe ari ururimi ntabwo ururimi rwacu aribwo tuzira n'ubundi ndi kuruvuga nta kibazo mfite no mu muhanda njya duvugana dusanzwe turuvuga n'ahandi hose n'abari masasi bari kuruvuga n'uyu munsi ariko ihubwo ikibazo dufite dushaka kugira ngo twirinde tukirangize ni politike yitwaza urwo rurimi yitwaza n'ubwo bwoko nubwo ururimi ngo tuvuge ikinyarwanda igihe tuzaba turi kuvuga ikinyemera ntabwo bazaza bavuga ngo baje gutabara bari kuvuga ikinyemera ntabwo bazaza bari kuvuga ngo baje gutabara abatutsi kuko ntabwo tuzanabemerera icyo gihe tuba tuvuga ntabwo nta batutsi bari hano nta n'abavuga ikinyarwanda bahari twebwe tuvuge ikinyemera kandi turabanyemera mujye gushaka abatutsi mujye kurengera n'abavuga ikinyarwanda mujye kubarengera iyo bari apana twebwe ikindi reka mbwire abantu bari kutwumva ko twebwe ntabwo dufitanye ikibazo na politiki ya Kongo iriho iri ku butegetsi buhari nta nubwo dufitanye ikibazo n'abaturage bacu duturanye bandi moko ahubwo dufite ikibazo n'abatwitwaza mu nyungu zabo aho ngaho niho hari ikibazo abantu bari kubaza bakuriye kujya babanza bumva kugira ngo babone ukuntu babaza neza bumvise icyerekezo twebwe turiho ntabwo turi kuvuga ku bibazo dufite ko tuterwa n'abanyekongo ahubwo dufite ibibazo duterwa n'u Rwanda rwitwaje isano dufitanye iyo sano rero niyo dushaka kugira ngo dukuremo be kuzongera kujya batwitwaza iyo mbega aho ngaho ariho abari buryo babaza ibibazo bajya babaza babanje kumva icyerekezo twebwe turiho ntabwo twebwe tuzira ururimi tuvuga
ariko munsi yanaye muhizi muheto tukubitije amaso inyuma tukaraba amaraporo amaze gusohogwa hari amaraporo menshi avuga ko abantu abanyekongo bavuga ikinyarwanda kenshi na kenshi eka usanga bahohoterwa eka baburizwa igufa n'abantu bavuga ko babahura kuvuga icyo kinyarwanda muri kumuga ko atangura n'igiteye
ndabisobanura mu buryo wenda ndi kugira ngo abantu bihangane babyumve iyi niyo politiki rero iyo politiki niyo twifuza ko ikomeza kutwitirirwa kuvuga ikinyarwanda ntabwo abariho neza uyu munsi abari muri Enoza Mvent rurimo uyu munsi ntabwo aribo babayeho neza nkatwe nitwebwe turiho neza ahubwo kubarusha nabwo ibitangazamakuru n'ibyegeranyo bya UN birabigaragaza yuko twebwe turi muri guverinema uko turi nubwo dufite ibibazo dukomora natwe kuri izo manipulation politike zinjira muri kiritire nangwa mu muco wacu bikaza bakavanga ibyacu byo twisanganywe by'ubuzima bwacu twibareyemo bakabishyiramo politike kugira ngo babone impamvu ariko mu by'ukuri twebwe ikibazo aba bantu n'ababyandika kwanza ni bande n'ababyandika babyandikira iki intanso bafite ni zihe buriya niba bije biboneka yuko hari igihe uyu munsi umwe komunote internationale abayokozi bayo basohora iki ibitabo nangwa se amadeklarasiyo yabo avuga ngo abatutsi bari muri Kongo bararengana ejo bakavuga yuko abantu bari muri Mventura barengana kandi tuzi neza yuko uyu munsi noneho Mventura n'u Rwanda biravanze bakagombye kuba batarengana rero ari twebwe turengana cyane ariko ni ibintu twebwe turi kuri teritwa ba nyir'ubwite abarengana twebwe turi muri eno ya guverinema ni twebwe twakagombye kuba dutabaza ntabwo bakwiriye kudutabaza igihe twebwe tutitabarije ntabwo urebye ibyegeranyo nyakubaha journaliste ntabwo mbere y'uko Mventu itera twigeze dutaka turi gutaka buno ni ukuvuga ngo duhuye n'ibyago buno kubera akaboko k'u Rwanda kinjiye ku bibazo byacu naho ubundi ntabwo twigeze twumva umututsi nangwa umuntu ari gutabaza ngo turi kurengana ngo kubera ko turi kuvuga ikinyarwanda bije biba buri gihe nongere mbisubiremo kandi ni ibintu bizwi biba buri gihe iyo intambara ziri muri Kongo kandi u Rwanda rwinjiyemo
ariko twibutse ko u Rwanda ruhakana ibirego rwa Mariko ruragirizwa reka duhe ijambo
ibyo bahakana reka nzengere icyo bivugaho nyakubaha journaliste ibyo bahakana ni byinshi barahakanye kuva kera turangije tubona noneho kabarebe ni chef d'état-major muri icyo gihugu bahakanaga yuko ataribo bari guteza intambara guhakana kwabo ntabwo bibuza ukuri kuba guhari twebwe njyewe muri kuvugana ibyo bibazo byose baduteje nabazagamo mbere nabaye muri AFDR tukurasa mu butu ntabwo nabaye muri SD cokora ariko icyo gihe cya kabiri baba chef d'état-major hano nabaga muri icyo gisirikare cy'icyo gihe ibyo rero ntabwo ntibigeze babyemera kuva icyo gihe ariko bidekaraye nka chef d'état-major ibi rero byo kuvuga ngo barabihakana babihakane cyangwa babireke twebwe turabona twebwe tubonesha amaso yacu iyo turi kubareba fizikima bari ku butaka bwacu tuzi none ikindi ngira ngo mbwire abantu bari kunyumva ntabwo twebwe abanyekongo b'abatutsi cyane ntabwo u Rwanda rufite capacity yo kutubesha kuko abasirikare babo bakora mu nkambi zacu za bene wacu ziri mu Rwanda bakajya mu gisirikare tukamenya ko umwana wa runaka mubyara wanjye nangwa data wacu nangwa murumuna wanjye yagiye mu gisirikare ejo nkamwumva ari ku Rwanda muri Mventura muri kote ya RDF kutubesha ntabwo bishoboka
aya makuru ni uko
guhakana no kwemera kwabo ni ubwenda bashatse bajya babireka ahubwo
ayo makuru nayo gusubira guhinduza kuko nta muntu ari yigereye leta y'u Rwanda ari muri kiganiro ariko reka duhene ijambo kandi uni munywanyi radio ijwi y'Amerika Frank muraho murakomeye
muraho bwana munyamakuru
turaho muri hehega Frank
uca turi kuvugana mpagaze ahantu bita ikiroregwa ni muri Kivu y'Amajyaruguru nko mu birometre bigira muri 80 n'umugi gwa Goma
nziza cyane rwose murafite ikibazo murafite iki mu biro turi kumwe na Muhizi Muheto
je mfite igitekerezo cyo gutanga nta kindi
duga ku jambo
manje nashimira umugenzi wanje uvuye hari kuvuga ibyavuze afite 96% by'ukuri ubyuguri mwebwe muri mu Bwongereza cyangwa si hanze ya Kongo mubeshwa byinshi cyane mu magambo muri politiki ukuri ko ngiye kuvuga ni guca umuntu utakama ngo abatutsi dufashwe nabi muri Kongo n'abari mu chama cha M23 naho umunye Kongo witwa ngo ni umututsi cyangwa umuhutu uri hano siritere hajyo ntago yabivuga bite nuko dufashwe nabi hehe mbese bari kutuvugira kuberi bajya kutuvugira bafite imbunda bari kwigomeza kuri guverinema ibyo bashaka ni ibi munyamakuru ibyo kuvuga ngo u Rwanda rugumya kubihakana eske bari aba expert bawo ni buratuwe koko ngo abahaye ruswa nabo gusa si abanyamakuru benshi n'ibiganiro byanyu kuri BBC abanani impunzi bahungiye muri Uganda ntibabihamye gakuntu basorotse kino gisirikare cya M23 bavuye mu Rwanda
ego muzi murafite cyo muvuga ku bishikirijwe na Frank
uyu nguyu ni mugenzi wanje nyine ari muri Congo agomba kuvuga nkanjye nyine ni twebwe tugomba kwitabariza biteye n'agahinda kubona twebwe badufata nk'aho tutabaho buriya iyo mfite ikibazo sintabaze umuturanyi wanjye akajya kuntabariza aba yamfashe nk'ikigoryi kitazi no kujera urugo rwacu twebwe rero tuzi ibibazo tugira tuzi n'uburyo twebwe twumva twabikemura ntabwo abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kuza kuturengera ngo abatutsi muri Kongo bari kwicwa bari guhohoterwa rwose turabasabye kugira ngo bagabanye ayo magambo ntabwo abareba twebwe uwashobora kuvuga yana niba leta idaniye kutwumva twanahamagara na community international dufite inzego za UN nyinshi kurusha abandi bantu
ndumva telefone ya Muhizi Muheto isa ni cyitse gato reka tumurondere mu kanya ariko imbere yaho turashaka guha ijambo umunywanyi radio ijwi rya Amerika niyo nkuru Joshua niyo nkuru muratwumva
halo
muratwumva niyo nkuru
ndakumva neza
yego muri hehe ga Joshua
ubundi Nyamirambo mu mujyi wa Kigali aho bita mu Biryogo
ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'umutumire Muhizi Muheto arongo y'urwaruka imasisi b'abatutsi b'abanyekongo duga ku jambo ikibazo cy'icyumviro
ndi Muhizi rero ndana munyamakuru Muhizi anteye ikibazo ikibazo giteye gute rero Muhizi avuze ko M23 gitera aribwo yabateye ikibazo kandi M23 itera yavuze ko ije gukiza ubwoko bw'abatutsi buri kurenganywa noneho avuze ko ubwoko bw'abatutsi bwatangiye kurenganywa ari uko M23 iteye ese ibyo bihuzwa bate babihuza bate kuma M23 ivuga kiri kubarwanira
mushiga nayo niyo nkuru ndagusabe usubire mu kibazo ko telefone ya Muhizi yari yacitse ariko aragarutse subiramwo cyo mayi mumvuze abumve
nabazaga Muhizi ninja nteye ikibazo alo Muhizi
arakumva duga ku ijambo
anteye ikibazo avuze ko M23 yabateye ari yatumye abo bwoko bw'abatutsi burenganywa kandi M23 yateye ivuga ko ubwoko bw'abatutsi buri kurenganywa none ibyo bintu kuko numva binshanze ugabisobanura gute
Muhizi
gucanga ikintu ntago ari byo ni ukuvuga ngo twebwe zose M23 turusha kuvuga baje baturutse bamwe i Bugande bane baturutse mu Rwanda ntabwo bari baturutse muri Congo kandi muri Congo n'ubundi turacyafite abasirikare n'abayobozi bandi b'abatutsi hano mu buyobozi hari n'abaturage ngende umuturage ariko ndi umuturage ubona
ubona iyo njya nkamenya ko narenganye nabo ntarenganye ntabwo bakwiriye kumvugira ubu ngubu se sindi kuvuga n'amanyamakuru kuri Rwanda Amerika byari bidaniye se kubivuga icyo gihe none se kukibaza bakajya kutuvugana baturutse yo ikanda bari gusaba no gukora integration mu gisirikari gukora integration mu buyobozi bwa politike twebwe dukeneye amahoro ntabwo dukeneye ubugura ntabwo dukeneye kuyobora niyo mpamvu tuvuga ibyacu tubabwe nabo banyapolitike bitwaza politike n'inyungu zabo mu maraso yacu twebwe tukaza bakatwica barangiza bamara kutwica bakavuga ngo barashe kuturengera ntabwo dukeneye rero izo maguye zabo izo fraude zabo zo kuza kutubesha besha twebwe ntabwo batubeshe babesha nyine nk'abwe mu bahanze ariko twebwe twicwa tumenye igihe twapfiriye tumenye naho twapfiriye tumenye naho twarenganije ntabwo rero undi muntu wari wese uturuka hanze akwiriye kuza kutwigisha uburyo twirenganura
muhizi hari abantu bashaka kwibaza igituma muri ko muvuga ayo majambo muri iki gihe kandi ingwana yo muri Congo imaze imyaka itari mike abo mushobora kubabwira kimwe
reka wenda abantu ba wowe urabizi twasanzwe tubivugana na mbere nkiri Goma twaravuganaga kuri Radio Rwanda Amerika navuganaga n'abanyamakuru wanyu nkavuga namwe ubwanyu mvuga ibibazo byacu byo muri Congo nta na rimwe nigeze mvuga ngo turukurengana kandi nayo mpari ni ukuvuga ngo iyo uyu munsi tugeze aho twumva tudakeneye kwitwa te n'abatutsi tudakeneye kumva ko twavuga te nabo tuvuga ikinyarwanda tudashaka kuvuga ko duhuje nabo bamenye yuko intandaro ituruka kuri bo ntabwo ari twebwe biramutse nta ngaruka bidufitiye ntabwo twaba turi kurwana n'izo zitambaro zo kuvuga ngo ngiye kubanza ngiye kwigisha abantu kureka izina bamaranye imyaka ariko kubw'impamvu z'uko baduteza ibibazo batwitwaza ntacyo twabaye twebwe barangiza bakatwica bamara kutwica bakaza kuvuga ngo barakuturengera aho ngaho ntabwo dushaka iryo jambo tena kuzumvikana ntibabane ibyabo tubane ibyacu babane ubuzima bwabo n'amahoro yabo twebwe turashake natwe mu buryo bwacu turi kumwe n'abanyekongo bagenzi bacu iyo dosiye rero irangire bajye bakiza abo bene wacu bajya kuba gukorana nabo bakajya gufundizuza M23 bajya gukora integration mu gisirikare cyabo cyabatoje n'uyu munsi bakibana nacu
abo muvuga babica ni bande
M23 ifatanyije na RDF nibo batwica barangiza bamara kutwica bakaza kuvuga ngo baje kuturengera iyo contradiction nubwo buri manganya bwabo ntabwo twashobora kubyihanganira ngo dukomeze gutyo muri umwijima tuzi neza yaba twa dufite ibibazo ibi ndi kuvuga hano tuba twarabivuze nyine ko dufite ibibazo ntabwo ndi kubivuga kubera ko ndabe Kinshasa
ivyo birego
muhizi ndi mu Rwanda narabivugaga nkavuga yuko twebwe turi kurengana na ndetse twapfiriye ku kibuye abantu bari kureba
ivyo birego mushikirije muhizi muheto ntabandi banyekongo batutsi bashobora kubyamiriza
karame
ivyo birego mushikirije ntabandi banyekongo batutsi bashobora kuvyiyamiriza
barahari cyane hari mu Rwanda n'ubwo n'abasore bo muri Amerika donc hari umuryango bakereye wo muri Amerika andika bandikira guverinoma yacu bandikira baha kopi inzego zitandukanye zose zo ku isi bavuga yuko tudakeneye na abo bantu baza kuvuga ko badufasha urwo rwandiko rurahari ibibazo byacu dufite uburyo bwacu tugomba kubikemura ntabwo dukeneye ubufasha buturutse mu Rwanda mbega abanyarwanda babyumve neza baba abaturage baba abanyapolitiki ntabwo dukeneye ubufasha buturutse mu Rwanda dufite leta yacu dushoboye kwivugira dufite community international tuzayiregera ariko baduha amahoro bajye gukora ibyabo natwe dukora ibyacu
hari abantu bashaka kuvuga ko mushobora kuba muri ko muvugira leta y'Kinshasa ihweje ibirego byinshi biba byashikirijwe aho muhavuga ko iki mukanya gato umuntu utumwe ndabona akanya kagiye
yego rwose reka babwire yuko mfite n'inshingano zo kuvugira leta yacu ndazifite nk'umuturage w'umunyekongo kuko n'umurundi nawe afite uburenganzira bwo kuvugira igihugu cye kuko n'umunyarwanda akwiriye kubivuga akavugira igihugu cye ariko sinakivugira ngo nirengagize abanjye bapfa ntabwo sindi kukivugira ndi kukirengera gusa ngo nkirengere kiri kwica abaturage bacu ntabwo ibyo kosa sinarikora ni ukuvuga ngo njyewe ndi kuvugira igihugu cyacu kirengana kikarenganwa n'u Rwanda kandi ahubwo ndikinavuge ahubwo njyewe ndanakigaya kuba kitajya kivuga ibi ndi kuvuga ubundi abayobozi ba Congo nibo bakagombye kuba bari kuvuga ibi ngibi ba leta njyewe rero ni ukuvuga ngo umuturage warenganye narangiza nkaba nkeneye ubuvugizi nkaba narabuvuze nkaba nkene none bigeze
ndabona
nitakambire nje
ndabona kanya katujanye mushanahe muhizi muhito ndagushimiye cyane gose ku kanya watoye kugira ngo tuganire ndazika muri mu rugendo turashimiye abanywanyi bose biradio ya Amerika bakwikanye ikiganiro cyane cyane abashikirije ivyiyumviro n'ibibazo tukadushimiye kandi na engineer Cornelius na Nadia Taha yadufashije kwigiranya ikiganiro na siyo kwashimira mwese ndabifuriza amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri hose mutekane mutekane.